Zabbuli eyabiri mu ettaano. Gy'oli, ayi Mukama, nnyimusizza emmeeme yange. Ayi Katonda wange nnaakwesiganga ggwe, tonganya kukwatibwa nsonyi. Abalabe bange tobaganya kumpangula. Era si wali akulindirira anaakwatibwanga ensonyi. Abo banaakwatibwanga ensonyi abasala enkwe z'obwereere. Ondaga amakubo go, ayi Mukama, onjigirize empenda zo. Onnungamye mu mazima go, onjigirize, kubanga ggwe oli Katonda ow'obulokozi bwange. Ggwe gwe nnindirira obudde okuziba. Jjukira, ayi Mukama, okusaasira kw'okulungi n'ekisa kyo, kubanga byaliwo edda n'edda lyonna. Tojjukira bibi bya buvubuka bwange, newaakubadde ebyonono byange. Onjijjukire ng'ekisa kyo bwe kiri, olw'obulungi bwo, ayi Mukama. Mukama ye mulungi era wa mazima, ky'anaavanga ayigiriza ekkubo abalina ebibi. Abawombeefu anaabaluŋŋamyanga mu musango, era abawombeefu anaabayigirizanga ekkubo lye. Amakubo gonna aga Mukama kye kisa n'amazima, eri abo abeekuuma endagaano ye n'okutegeeza kwe. Olw'erinnya lyo, ayi Mukama, onsonyiwe obubi bwange kubanga bunene. Omuntu atya Mukama aluwa, oyo gw'anaayigirizanga mu kkubo ly'anaasiimanga. Emmeeme ye n'etuulanga mu mirembe, n'ezzadde lye linaasikiranga ensi. Ekyama kya Katonda kirimu abo abamutya, era anaabalaganga endagaano ye. Amaaso gange gatunuulira Mukama ennaku zonna, kubanga y'anaggyanga ebigere byange mu kyambika. Onkyukire, onsaasire, kubanga ndekeddwa omu ne mbonaabona. Ennaku ez'omutima gwange zeeyongedde, kale onziye mu bibonoobono byange. Lowooza ennaku zange n'okutegana kwange, era onsonyiwe ebibi byange byonna. Lowooza abalabe bange, kubanga bangi, era bankyawa obukyayi obukambwe. Kale onkuumenga emmeeme yange, omponyenga. Tonganyanga kukwatibwa nsonyi, kubanga nkwesiga ggwe. Obutuukirivu n'amazima binkuumenga, kubanga nnindirira ggwe. Nunula Isirayiri, ayi Katonda, mu bibonoobono bye byonna.